babe kugezimhlophe bonke bebahle babe
babe kugezimhlophe bonke
babahle
bebahle
nakazi
beka
Standwa sami woza sinevane vawoza
bambelela standwa sami
woza
woza sinevane
bambelela
bambelela standwa sami
iti woza
woza
sinevane woza
bambelela standwa sami
iti
I was a
bambe.